This goes out to all the snitches out there.
Haidia, salamu na kusalimia skia Kukanyagia, chuki na utunzu wa vistori pia Takufa kibla snitch, uki force, idipodi njia Umeflop, yuka kama tiko, totoka, udipo ingidia Gata gay, kama gang, kumbe snitch, kama gay Now we ain't do the same, separate don't come again Dame, arakati pimbi za kiboya Na uki snitch, kambi visasa, ni fimbo za kikora Tawaza kipi bora, kwa nasi ya kutuchora Someone there to sell, na kwaje zo pigo za vijora The street weni boya, na crown na kupora Najivisha magwanda kuna roya kanga moja Kwa kambi za masoja Nafuto kama folder Zo kambi za kishoga Staki dhambi zo ata moja Machizi jeshi moja Kwetu mira sio kuchonga Kwetu mila sio kubonga Nyingi asira kwenye ndonga Ndonga Udivo kama mwana flani Kumbe tatizo shizo manizo ilikiza mani Sileta hizo kuzuga pigo zo mwamba ndani Kiundani joketi japo kwa sura ni chindo mani Sistiki na mejitenga snitch we bitch nano Napotukuta situme mute wa kushu situpe drama Mama dear snitch, si cross border tu shazima Na kama hauna hoja piga kimia
Juu, yeah, awataki amani sasa wanataka fight Kisa unju ni ramani ya mgodi wa Tanzanite Mambueno menda combo bro nendeni nayo Piteni hivi kaini chonjo au chizeni bao Toka OG to fake G to the CEO of bitch niggas Sijui maniga mmekuaje lately Now you can't face me Mebaki kungata migongo Kwa unafikiwa mwezi pata michongo Kutwa mnalalama mambo yenu ayawi Now I treat kama wana kumpe nye ndio wachawi Mstake 20 personal kila mtu ana hustle bro Rap tu andiwezi flow sick so remarkable Misi jari na dondoka misari Salamu kwa huyo cha wote mne muona piskari Watu wazima ovyo akili zenu so retarded I ain't finished man I'm just getting started
Zimeacho kombo mnauziwa meikali Usone kama zali jitenge kimentali
Sijasikika siku mingi ndo unadhani you can battle me Kelele nyingi nani mkali they get back up me Do you remember zile time trophy zote na kamata mimi Tafsiri hini kama zile dili ngumu mnazogopa kupoteza Shut them doors you can roll with me Na zile kazi bosi zako wanakupa so they speak with me Yet you speaking all the punch I'm the punch maker Your sister the one let I visit them graves are they scared they are Tavunja miko with my rhymes need to take over So listen carefully to put a better hospital for your pain cause it ain't over
Yo Ushikaji wa zamani sio wa sasa Ushikaji wa kiundani lazima upigwe msasa Usijefuga dui kama kuku wa kisasa Bedui geuka panya buku kisa na mkasa These snitches wamejaa hadi kwenye fani Gently Gen Z penetrating paka ndani Asking maswala sio wahusu kiundani Bluffing paka unajiuliza huyu nani Snitching, snitching on a thing Bitching on many things You don't know him, don't show him your wedding ring Hata mlofanya wote anakuruka hadharani Hampo wote unaburuzwa makamani So kivipi nitaraji siri wafiche ya white Wanipe utu nawekwa rehani Watu nadau wafike wenye tharau Wazikwe na house ya ndikwe toa ramani Kwa dui milio ya pow pow is kike Wanatoka bila kupiga kazi Wanataka kutoka kumtosa wakazi Kazi na wazupiga ziendani na hathi Na maisha unayuishi These snitches wakisizi maskani
Oh dear snitch I'm talking to you snitch Oh dear snitch Had you been snitching around Snitching around Oh dear snitch I'm talking to you snitch Oh dear snitch Had you been snitching around Snitching around I'm talking to you, snitch. Oh, dear snitch. Had you been snitching around, snitching around? Oh, dear snitch. I'm talking to you, snitch. Oh, dear snitch. Had you been snitching around, snitching around? Been snitching around about me.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.